chabu ba me obulu shina jame obula wikem la
bungwa ngwa nenugu bungwa ngwa na budu
la wani jabode ihe na bakule
Warrior, you came into my life and did a great work. You came into my family and did some basket. He says in Matthew 11:28, come to me all you who labor and overburden, I will give you rest. Now be still and know that I am God. Oh, in Isaiah 53:4-5, he bore our diseases, he carried our afflictions, he carried our sorrows. Thank you, Jesus. Omochukwu ga-enu ntị nke bụ eziokwu.
Okechimu nyere m mmadụ apụghị ịna m ya. Okechimu nyere m anya m apụghị ịna m ya. Okechimu nyere m mmadụ apụghị ịna m ya. Okechimu nyere m anya m apụghị ịna m ya.
Ga-enu ntị nke bụ eziokwu. Okechineke nyere gị, o nwere onye ga-ana gị ya.
Okechimu nyere m mmadụ apụghị ịna m ya. Okechimu nyere m ajọ mma apụghị ịna m ya. Okechimu nyere m mmadụ apụghị ịna m ya. Okechimu nyere m ajọ mma apụghị ịna m ya.
Onu ndị amụma na-agwa gị, guzosie ike, obi ama anaghị jijiji. Okechimu nyere gị.
Okechimu nyere m ajọ mma apụghị ịna m ya.
25 and 26.
And no one can take it away from me. As long as
and the prophet was in to establish
my anointing, no one can take it away.
Against you, they will fall inside the grave.
My power,
the stone will come back and crush
God.
Them.
I will stand and proclaim the works of God.
Possessions with the blood of Jesus. Your destiny, your dreams, your vision, and all your inspirations for aspirations be anchored within the divine providence.
Yahoo!
And may no spirit that pulls people down call PhD, pull him down spirit, tamper with you in Jesus' name.
Amen.
Hey!
station. As in Eli Sunday, as in Samuel Sunday, as in David's own day, as in the days of Elijah and Elisha, we need a double portion of your anointing in Jesus' name.
PraiseZion.com.